Deuteronomy 13 verse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso. Verse 2. Isibonakaliso noma isimangaliso akhuluma ngaso kuwe bese senzeka athi masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Verse 3. Awuyukulalela amazwi alowo mprofethi noma lowo mphuphi wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azwi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Verse 4. Niyakuhamba emva kukaJehova uNkulunkulu wenu nimesabe, niyigcine imiyalo yakhe, nililalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. Verse 5. Lo mprofethi noma lo mphuphi wamaphupho wobulawa ngokuba ukhulumile ukunihlubukisa uJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe, wakuhlenga endlini yokugqila ukuba akuphambukise endleleni uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ukuba uhambe ngayo, uyakukhipha kanjalo ububi phakathi kwakho. Verse 6. Uma umfowenu indodana kanyoko noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho esesifubeni sakho noma umngane wakho onjengomphefumulo wakho ekuyenga ngasese ethi masiye ukukhonza abanye onkulunkulu ongabaziyo wena nawoyihlo. Verse 7. Onkulunkulu babantu abazungezayo beseduze nawe noma bekude nawe kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba. Verse 8. Hayi ukumvumela ungamlaleli, iso lakho aliyukumhawukela, ungamyeki, ungamfihli. Verse 9. Kepha wombulala impela isandla sakho siyakuba phezu kwakhe kuqala ukumbulala ngasemumva isandla sabantu bonke. Verse 10. Uyakumkhanda ngamatshe ukuba afe, ngokuba uzamile ukukuhlubukisa uJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Verse 11. U-Israyeli wonke uyakuzwa esabe, angabe sabenza ububo obunjalo njengalobo obuphakathi kwakho. Verse 12. Uma uyakuzwa ngomunye wemizi yakho uJehova uNkulunkulu wakho akupha kona ukuba wakhe kuwo kuthiwa. Verse 13. Abantu abathile abonakeleyo baphumile phakathi kwakho bahlubukisile abomuzi wabo ngokuthi masiye sikhonze abanye onkulunkulu elingabaziyo. Verse 14. Wobuza uphenye, ubuzisise, bheka, uma kuyiqiniso lento eqinisekile ukuthi isinengiso esinjalo senziwe phakathi kwakho. Verse 15. Wosha nokushaya abantu balowo muzi ngosiko lwenkemba, uchithe impela nakho konke okuphakathi kwawo nezinkomo zawo ngosiko lwenkemba. Verse 16. Uyakuyibuthela yonke impango yawo phakathi nesigcawu sawo, ushise umuzi ngomlilo nayo yonke impango yawo ibe ngumnikelo oshiswa wonke kuJehova uNkulunkulu wakho, ube yinxiwa njalo ungabe usakhiwa futhi. Verse 17. Akuyukunamathela lutho lokuqalekisiweyo esandleni sakho kuba uJehova aphenduke entukuthelweni yakhe evuthayo, akuphathe ngomusa, abe nesihle kuwe, akwandise njengalokho afunga koyihlo. Verse 18. Nxa ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho kuba ugcine yonke iminyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, wenze okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho.